nyankopon bibi nyane yo na ene yesu an bibi kakra ha e kire yen se yen hye ye ho de ewo Isaiah 35 verse 3 echo Isaiah 35
odivo Isaiah ngoma no etie aduasa enum chichemu miansa e ba no na monhye ensa a aye better din
o se yen hye ensa aye better din enye obi mbacho meba enye obi aninse wu ho asem na ye ka onse ensa ehu hia pa enti dru ba bia na chiro sem ahyeda wo se se onsa wei kura ni fa wei betu senti du atwa na se sa heaven no ehu adwuma ye edi wo se woni ebetu senti du atu ani ne to twene heaven ti ana wa hyeda de ensa atoto ho sa ensa bi mu aye mra ye nhye ne de enti okasa fa nyoma bebre hu nyoma bi a won hu se de wo se ekọ asisa ejija se se wakasa afa ye ma hu na afi wo behwe na wo mai nyoma nkoye bibia ekọ basa enne nyame asem ba onchen wo se ensa mu aye mre no shenitin kan bibi cherati na kasa kire dia odis adwuma no say time na all yes adem ana ahonhom bi edi abusuanya kasa kire no say wo mo no mo wi ayonkofa no wo wonka so wa say ma bi abrabo awo sa em uma enka na wo wo hye no say onye na dwene say oba ben wo ba na de pedra de wo ma wo ma no e wo say yeden epui enti say sa kwan ni so bibi enye din na bibi ye mra awurade asam hyew nkran se ne hyew hu din ma onsa no emunye din kan sam wa ebeboa enkugu asam de yitwetwe ba bi na de obeka bia so awurade asam na aka wose hye ensa aye mremu din enti ade bia ejija ani daso ni su enkoye enipa fam de asi we de enye ye wankasa so wa ya na jego enne nyankopon asem ba onche wo se wadwuma no a wonhu so na enkoye de bia isu na wo shedam na wusu o se ebeyeye enu ani se obeshon ho de na wa ma adwuma na ye de etintim e wo se wadwuma itimi show
amen
na wadwuma e hai dan ma
amen
ebetumi mpo atasa ase
amen
na esifie aman
amen
eni kwan se adwuma ni jija
amen
oti ase e enti ase da enti ase e ama adwuma ni jija no anya ade a opne so eti wo be bompa ye wa adwuma no na firi ho a wo be hu de besi enti dia e koso wo adwuma mu no emfa nya adwuma ma mpne so da e wo sense san ye den e ba se to me bi ana se bia me fanse ba bia wo ye adwuma odi ntuma bi akata ho a ompa ye ne be yi no ho se to me bi ama nipa bi e wo so mu kai wo no mu ba ho beto ade ana mu be ye wadoye ana mu fro wo adwuma bi mu wo mu wura fi wo a ompa ye no e be kai wo eti ene nyame asem e ba wo nche osi shed onsa ensa na yemre no shemudi ama ni oman jija sa na nji ntumu sa na dia osa no ayeni de no akase watumi u uni nkugoda yesu wa wafa oni wafa mfrasie fa ne bra wafa ben no ne beyeje ensaida ani da so bebem dia e koso bia no ewrade e show
amen
so obeboa
amen
wo fam die ne hia eh wo da dodo wo kasa dodo enyo ma bia wo se wo hwe wo hwe ewrade kasa chira wo ne men je mu ma ne nyem resa ne nhujo da bi nyo ma pe bia wo abra bo ma efru ase e pansam ne ewrade kasa fa ho onka wo nsa o ka de ehuhia di fru ase n ye bibi wo se nipa bi oni ni nyina na sisu ana mo nyina nwaware ani o ma koye ma no onko a odie de nkoye da pansam o makra itumi di ade talo mata ade to chese school mu ade bia ye ye wo bia o ma ntumi nye bi chese aho chire din din bi wa ware ne so nyankopon asam ba o nchenyo de o hu aware yemu no edi kwan se to aso da
e bida
if we are seeing sister ye be si de o hu ni se ono na ni age na o enjoy no so nyame be ye bi ama
amen
Jesus Christo di mu
yes
edi kwan se o tena sister che ka chira wo hu na ka chira de corona e haw na wutimi ko wonu anu ka se ene de wa amu amia mi ni di no wutwa sa de corona o Jesus di ye fru abrabo so edi kwan se sa de ni ye chuma edi kwan se sa de ni tata o ema de bia eni o ma bia ho fra enu na ohu enu na wo ka enu na wo ye eni se basa e wo se wo shom hu de
amen
na ka se sa de we ento aso
yes
e best sa
amen
se de di speed be dwane no enti ene nyankopon ma wasam
yes
na wo de anante e free sa bredi ko enuma bia
yes
enkuye
yes lord
fa wanu we ese san
jesus
nfu anu nkanse mu hunu da we ya wo mu ya ayeye we mi nkwa mi ko ye bia nyeye hye wo de be ye ye achan de wo hunu
amen
enti ya amen kanisa wo ho a kan bibi che urade nyoma enkuye bia no o pekura ko jina fihwem no ahwo ho no ka se hey satan be se me ma o ti ase me me nya mo bo na bibie no betumi ato aso ma bra bom e wo se nyo ma se sa o ma bra bom na me fura se hu nyo ma foforo na wo na asem ya chensi won tirase no hu se wo nyankopon wo ma fa kasa o jina hwihwem na wo ka e ye wo kuna ka ka bibi chire no se wo bibie wo no aka se wo abra bonye o ma ye bre de bia ani e bia wo no ka chense enye se ya na ba yo e be ye papa nyankopon be sesa ne o ma papa o du be jina ba bia kron afi o be ma wo wo ma ye nyina ya bra bo ahe den asesa kansem bi gu kunu so
yes
o be ma kansem bi gu yire so
yes
esene se wo be ka se wo bra mi bra nya wo ka ho me ye wo mo abi ena bre na wo ma me bre bibia me ma ne peka sa wo ni kai se mre bi o ba bi di me ka na me ko da ne ka be ma ne se sister no ho ya fe pa wo o se na nka onya obo tribe bi di o se ko onya enu bi a ne se tutu kura ko pe chen sister no because bibia sister na ja to no so en chine kura ono a ne beto so kasa we no ehu hia o de best say the papa bi wo abrabo nti wo kasa wie esopa wo yonko wie a na ko jona ko bo mpae rade mpenisa men titi wo yire men titi wo kunu sama be firi wanu bia enya sama wo di tia satan na de twitwa ne o maboni bi mu ade bi a mwa famu ache na fa hwe se sa emre we ya e ko awie ye enyo man sisa no more best is a papa. Frasia kasa fofro wati. Kasa fofro because the radia ka. Ese enza egunu. Yen sheni din. En sheni sa. Nen yoma nye sa. U ye sa adako. Ube hunu no obana kwa kana nunu oku. U ye sa adako. Ube hunu nabe ama na kana nunu oku. Na usu wenu mwa sem keke. Ebe kenyayeno. Wenu mwa sembe pejano.
Amen.
She. Abemna kasa ah ne san kofo omudiye omunchemi ani ese ni pakro ne de nam hanam so me de fa ha minim se beyi ana o asama me ira kan chemi wa shemede ani o ba bi koyi asama me kuna kan chemi minim se adwuma me ye me mmoka bi mda ani bi bia mu no ani mo nyam hye beba enti man ye nshade a e kofom e go e pansam e sei na ye nshye chese yen jai mani nyesa yen frasi yen kasa influence in kasa nyankopɔ ɔte ase o ɔte ase ade a wonnim sɛ nkoye no wo betumi akɔmande ama na koye wo abra bom
amen
ha unimsa enu nti na yabɔ sampai no han mo sɛ yeye abusua mu light abusua no nyoma bi kɔsu wo nkoye emwa ana wo sɛ wo de wo mpɛ ampa bo mo sɛ wo ne wo mma ma yesu nko wo abusua no
amen
nyankopɔn na ɛyɛ saa dea woka no ɔtie ɛyɛ na yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛgyina ha ne yɛteateam sa yɛbɛyɛ adwuma ho no ɛnyɛ saa o hwɛ twa w'ani na ɛhwɛ w'abusua mu hwɛ nnipa a wowɔ abusua no na hwɛ deɛ nyankopɔn ayɛ wo na wayɛ wo ne wo ma wo ku no wo yere ɛne mmerɛ bi koraa sɛnea na ɛkɔ ne sɛde sɛ sɛ asi aduru soa ho ɛnti dɛdɛ no a yɛyɛ no ɛnyɛ dɛdɛ ho no sɛ awurade ka sa a yɛngye ntom
amen
na yɛwohu deɛ ɔtumi yɛ
yes.
Bibia nni hɔ a awurade ntumi yɛ
amen
yɛna yɛ a yɛka yɛano tom yɛmfite ase yɛnka nsɛm akɛseɛ ɛnto yɛabrabɔ so na awurade bɛtumi ayɛ awurade de nsesa yɛbɛba ɔma yɛntoa so saa ara da sɛ nnoɔma bi nkɔyi a ɛbɛkɔ yie ɛbɛsesa prɛko pɛ ɔno ne din baako ne hyɛ berɛ sesafoɔ hyɛ berɛ sesafoɔ ɔsesa hyɛ berɛ ɔma ɔnyɛ te sɛ deɛ wote naa o ɔbɛsesa nnoɔma woankasa wode w'ani bɛhu na woatena sɛ aka sɛ ei na saa ne nyankopɔn tumi yɛ na sɛ wotena se ne ɛhu bi abɔ te sɛ aberanteɛ no a ɔforo atwea ho ahwan na ɔse asɔfoɔ momoa me asɔfoɔ momoa me ɔmbisa na ɔse wodi 40 years wɔfia no wawu deɛ woagye atom no ammoa wo a wohyɛ ani mu no ammoa wo nyame asɛm ɔba wo nkyɛn ɛnyɛ ofie nnipa biara na bɛyɛ adwuma abɔka sɛ saa na ɔmde gu hɔ a ɔmu ne bɔnsam ayɔnkofa ɛna ama kwan aba ho sa wodeɛ wobɛyɛ ɛbɛkɔ so kyɛ sɛ ɛkwan yɛ nyankopɔn bɛbie koraa no ɛbɛyɛ obia nwanwa afei na wo nawo na wowo sene dubai china ɛhenehene baabi a nnoɔma wɔ na wokɔfa na wopɛ customers ɛde asupply wɔ mu nyankopɔn a ɔtumi adeɛ nyinaayɛ ɛna wɔsom no nti sɛ ɔno wɔkasa a ɛnhwɛ sɛ wobɛka sɛ o na me ɛtoa a mesi wei woyɛ wia no ho a ɛdeɛ ne ɛwɔ mu anti anidasoɔ wɔhɔ papa ɛbɛyɛyɛi papa kwanyɛ nyankopɔn bɛfa so asesa no no woankasa wobɛbobrim wonsusu saa woamene saa nanso awurade sɛ ɔbɛyɛ nti ɛbɛpie nti yɛnhyɛ yɛ ho den mese sesa wo kasa wo adeɛ no a woka no ɛyɛ nkoguo kasa no wogyafo gyina nkyɛn o ɔmu yɛɛkɔ ne adeɛ nyinaa a baabi a ɔmu bɛtumi aba na ɔmu baa o sɛ obitumi kɔ ne nua hɔ ɛhunu ne yɔnko baifoɔ wɔ hɔ ɛde ne nua no hyɛ ne nsa sɛ hwɛ sɛ woma wɔnkɔ n'anim da wosuro wonkɔ wo kurom nso yɛnya wo yɛfoɔ wɔ wo nkyɛn kɔpem sɛ nnipa no sa kyerɛ n'adwene ansa na ɛtoɔ ɛɛte ansa na ɛtoɔ ɛɛte deɛ yɛka ne sɛ biribiaa ne master ne nyankopɔn nti sɛne adeɛ no ti biara no sɛ wotumi ɛde wo ho ato awurade so a ɛtuo bɛtwa wɔ m nsesaeɛ bɛba awurade bɛyɛ wo foforɔ ɛyɛ fɛ ɔbɛyɛ amana yɛ fɛfɛɛfɛ ɔbɛyɛ wo foforɔ nneɔma bɛsesa afei sɛdeɛ na mote no nsesaeɛ kɛseɛ koraa na aba ama wo koraa wo nhyira nti obi hyehyɛ onyankopɔn a wosom no na woasom no woma yɛngye anuma ho nti woma yɛngye nneɔma bi a ɛho hia ɛnto ɔbɛtumi akɔ so aboa yɛ mpakyɛ wotoa so ma me
moma nkotodwe a agoɔ mu mumia nkotodwe a agoɔ mu
ate o afei nkotodwe a ago no yɛmmia mu sɛdeɛ meka yɛ ha yɛmmia mu fiti saa berɛ di kɔ yɛntwe nyankopɔn nsammra fam yɛmfiri nneɔma foforɔ bi ase ɔma yɛntu anammɔn foforɔ kyɛ sɛ kotodwe ago a mmia mu Miam, shomudin, your home pie buffo, dinyan kupon samso, nafa jenin semunshra, ah, emu ya de, or se kutu genu, miam. Yedi kaya kami bri, it was our kindness.
Amen.
Inti emma bibi emmo, emma bibi mbuwa bem, suana mo papa, ne radia sisi no, so be buwa. Anka, oh, my wound to me, me, my corn can't just me. Yahoo, did the end to me vanish you? Bibi ni hwa ya huwa di anaye nyansa ebe tumi ya maye jisa unu nyankupo ni tumi intina wasi ya diya mwye dey e batano pacho tuwa sumame
mwonka nchile won a won akuma tu se mwonsha mwonde
ati miya kamebo minsemu msi mwonka nchile won a won akuma tu se mwonsha mwonde. So if you had the obeying to me in co school could do varsity into the wood him said, Pansam baby ha a crime by cope and a monamusu and ne a radias some bound chain. Or see his run a ton chain. His run a ton chain. No noon young coupon obey. Or see and show crime. Young can be been sure. Shall me no more with me beer. A moon nipper no moon conversity. Unti mean conversity. O mama cross through pie secondary school. Now, so a moon nipper be such a marginal. Bacoba fitting as a varsity. And to a non manner to us, so call varsity. For France, ma varsity in Yagana, ha country for France.
Amen.
And Casabusiano, young conversity were her. Nanso Yankopon Boa, ama woman, you might be some best mono, no. Bacoma echo, Baco summa fro, no maco, Mocco school, no, mindful for so. Yes, I'm Yankopon Yan, I can answer,
sir.
She, me boom, my boom fear. Oh, some Yankopon Tiasi. There won't fear no, and no, dear. At the phone hour, and you're there.
Dabi.
Oh, the papa be ba.
Yes.
Oh, be who dear young couple to me. Oh, be who yam me any more yam. Dear woman, who no gano. Oh, oh, be who. Oh, bravo. I'm not at trasso.
Amen.
Man at trasso. Some are coming. See, yeah, yeah, bush yamu. We see fear won't in them. We see fear won't in them. You know me back. I pay for sink or call. We see if you want to. And so, send me, Jenna. And me, hi, Dine. Yes, soon, I'm your Tiasi.
Amen.
Yes, soon, I'm your Tiasi. Do I better try, no? Or better, I'm on him.
Ah.
Do I better try, or better, I'm on him. Share, young coupon. I can nipper be a coma. Oh, to me, Bwami. A radio will say, ah, Ababa, away. I saw a warrior. When you she woman so only the same pan bacon having a hiano. And to Miss Major said, my canny pub in Macuma. I'm a mob one. And to Bosumi swan, eh? Yamina Momsu Bwami. Men no mot. No mother blow, I mean, ye. And to me, say Sicano. And I'm a Messicano so. And I'm the apedabra, say, be a sisu. Awo, be. Yes, ma'am, be say. Sasa asino yen si abrosan wo so nti de o si abrosan no yen fra na ma no
suam
on sa wudi agora ho na mu ntimi wa ba honhum wo ntimi enti wa ko ho na mu sa yen fra no yen fra me ma no open ho asem wo open ho asem Young coupon in Shira, anybody for a bread man come.
Yes.
Ah, Obitiwana, Obitiwa, not getting in iron and say, hey, or some cotia sorry. Hey, mommy, or tia sorry, Sikawanya. A yes, Obenya Sabian, if you say, I saw anything, I may be sure. Never mum yanko for Sika now could it. We are sad, I won't mean you. A few flies out, ah. I say na, eti. Because I say anti go order mo, na me ye eduma bi. Enti time a onu so enyi ni ya na onu so ye bi. Oya ya fe dia onu ni kru nyam to mo say hi. mammy, we didn't see a new way, which me and or costless at your sanity. The opinion sent to me and woo, which my amen. I didn't see show what to you know the auntie.
Amen.
Nick's a pity. Young couple, I was soon. Oh,
yes,
it's young couple.
Yes.
We need the permission
more. A bitter.
Or yet, dear bro, a chimney, lay in tears, yes. Ja woman, a keke. Nas more beck a fakeke. Sir. Sue bonnet. Sir. Chomu free bonnet. Far more batan.
Sir.
Asa. Obey Yaman Abruzzo.
Amen.
So, my Mikra and Yabro, who signed by Grumpo Bessel, or Gaza. Ah, not the Jawi. And so they are young coupon. And I always say, Nadi.
Amen.
And Tijini di Kakawati.
Amen.
A Gidia Nipa Jinny didn't in a Yun and Nimonyam and in it to me. Sarah no Bayama also.
Amen.
And Tis Shamudi, Fit is Abredico, Shamudi, and Jawu in Jawu. She said, A coming call, and Kako, maybe I will be ya, and ye nibia will be bread. Oh, you don't want bomb pie, no chum wolf in your mobile, no patera don't, no wood in your uncle to me a coming qua. Eh? A power to me in a bay and park, my permanent dashi. No to me a jetty, no one uncle point to me, no one uncle point no yam, oh, do it to me ye. Thank God for the old monster. A munt to me. No moon, you matter in your day. Incha. Oh, my year, Jumanache. Nansu, a radina moon subit me a stop home. Pacho, twas my make a cra.
Monsieur.
Ah,
sure,
and a dashing. Monsrokra, or some Mayans rokra. So fear, who said, Mamma, Wahoya, calling suffer now, Bema, and Sro. Obey any packets here.
Sir.
Oh, Busian.
Amen.
Light a pa.
Yes.
Almost a shell foot you are. On no measure shano. Almost a shamwa. On no measure shano. In Shrapa. In Shrapa. In Shrapa. Yes, soon I'm your tiazzi.
Amen.
Pajat has mommy.
Shell.
I is true.
Shell. Munyan couponi. Or the Areton young coupon.
Mo. O se yen suru na yen yankopon ni na o de avre to yankopon de wadi unya che obeto no so yure te said ya okasa se obe obe dume e mi dream fo anya me obeto mo so yure no sa na won so ahonhun bia di unya de wo obusuam de wo ba bia wote e wo area mu obo okro men Oya return your coupon. The woman was brave with Sabri. A radical tongue is so you read. Yes, Christo Dimu.
Anna Musa na Ereba. Onuna Oriba Abedjibunqua.
What's you? Onua, and you'll be a. And you'll be a. Oh, you're Gina Hona and you're Onua. Or come from the Mukake. And to Onuno Abedjim. Bishop Onusu Ginidio. Cecilia Yeti. Mimi family dear,
sir.
Nama sum dindin, Namidia ye juma, Nanya de Oseminia, and tip my many dear, on to me, wow. Sarah didn't obey to me a boy, or so obey chill. Obe see a nemo, a dear pia waye, na a din gugu, and now a din gugu, and the abedu sabre, obe see a name.
Anona, and if raffo, and the babui.
Hey, I say, and if raffo, and the babui. Any flower for any baby. Oh, my dear, now so won't you know maybe I say. It was so any baby.
Amen.
Obenanti, I say. I want the papa be home. Baby papa be was so here. And I'm on papa be also too. Was so any baby. When you baby when you're maybe home. What cut away near che? Oh, when you go no more be so a che. Oh, baby, oh, I was all chum was wound him. And I'll fra for him, sir. So when you be bree, Mamu Quinati, now when ni and daho, no dear, ye na be boa. She won't feel no more be home. enye nnenkwa na urade ka chiro o ka chira Abraham se firi wo busuam ko bebi a mechiro na mi shiram ene no paiso o ka che mi no mie mi se ye ni bebie ye ni efra na bebue efra ye nim de ye bone no ni enim de ye papa no ye bubu gusu ko no wo se e bebue afi e be hunu de ye na ye hunu de anye pachoto asu
na asotifo aso abue
eh ye kankura ye nte wo ka se mpache no kra na ne buofu wo se free sabredi ko sanfo no aso bebue ye beti yankopon asamase ye be hu de asem bi free no adepam free nipa asem bi ba na be bo wa em free nipa enti wa aso na wa ye ti se de wo bua guso o si ebe bui o ti asem na o be ti ase pa o bi suro de ni se oye na wa ye de ho ehia ai wo se oye wa so ebe bui en ko so nkata e wa ade bi hu bi bi o kran pa e hu pa o ya kan wa sam kra wo hu ko pe so ba me na be tu da bi e wo se wa so no ebu na wa so e ma ta no o bi tumi so ne ba so wo se wa so we e de Entiase, ene yansu yasuno ebu bi.
Amen.
Ame yehudi eye.
Yes.
Ene dia enye. Pachato asomi.
Ano na apachi behuri se ofrotie.
Ey, yanti. Ose apachi ebehuri. Si enye ni mapachi. Ah, ose apachi behuri. Ey, ankomu dia ka eya dia o. And yes, you know, say Keku. Oh, we. And it is the independent saying, you know, Yanko Povich, Mamma, and I. Until about my head to me, a genuine nice one. Now you could say, ya. Ya best sorry, you. Baby, I shall be ya. Obey ye fru.
Amen.
Or say, Apache be hoodie. Or no quantity to me, moon, Apache be to me, hoodie. And he won't move so, and patch it for bare day. Nkuti e bi anya djuma ni nyina bebrase
amen na emum tachira ma ato ahurisie djuma
o si emum mumu nkasa na we danya kasa keke obetu ahurisie djuma enioma na eba emu oduro
papa
asem ni mu oduro
papa
so de tuto ho a sanioma bi aye mum nyoma bia ye din nyoma bia tai din enkasa enye bibia o si ebe ye yi wai
amen
ebe ye yi o si mum obetu aye yi enu nti bibia enko nanim eye scientist se mum fiti sabredi ko ebe bie nanu na atu aye ye nyu en yo ma be si sando do nyu ma be ye fufu o du akuma di a kira obe hu o hu de yakopon timi ye bibia ni ho a urade timi ye
yes
bibia ni ho a urade timi ye sa de ti bia obe hu nani mo nya
amen
pacho
na insuo betue esere so
mo na mi shira o eye ye da se o se na mi shira o se insuo betue ewo esresu o eho nye nsuo da bro nanso o se nsuo beye den
betue
enti men kase ana mabusuam o mu akosku adu a chinti na mehu omu sa won su papa hwi akwa na wo behu sa ni mo nyam no ewo yesu di mu o se esresu enti o be pie wo ho nsuo be pie wo sere so eho nye ba bia wo sensuo pie enti so betu ma nsuo pie wo ha na bibi ya din wo abrabo ma enti o ntumi sesa no ba ya de fofro wo abrabo
amen
jini di keke
amen
kati woni ni amon pae unya me a wo somo no dada ono na obi
ti wo
Yamie,
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 Amparo na beji
me tunyi mu wiye se pe maka
unya mia
enti montuma me wate
no dada
amparo
no na beji ebuga nya mia unya mia